shaka usa Ima mahoro n'umunezero Sinabasha kubaho nakureba Kujya kure yawe niko kuyoba Ijambo ryawe rikanje umutima wanjye
Yabonye ubwiza bwawe, niyo ndirimbo yanjye.